kwabaseThesalonika 2. Ngokuba niyazi nabazalwane ukuthi ukungena kwethu kinina akubanga yize. Kepha noma sasihlushiwe kuqala saphathwa kabi eFilip, njengokuba nazi saba nesibindi kuNkulunkulu wethu sokunishumayeza evangeli kaNkulunkulu ngokulwa okukhulu. Ngokuba ukuyala kwethu akusikho kokuduka nokokungcola nangenkohliso. Kepha njengokuba sivunyiwe uNkulunkulu ukuba siphathiswe evangeli, siyakhuluma ngokunjalo singenzeli ukuthokozisa abantu kepha uNkulunkulu ovivinya izinhliziyo zethu. Ngokuba sizange sibe namazwi okuthoba njengokuba naso, sizange futhi sibe nobuqili bokufisa uNkulunkulu ngufakazi. Singafunanga nokutuswa ngabantu nakinina nakwabanye. Ingani sasingaba namandla okunisinda njengabapostoli bakaKristu? Nokho saba mnene phakathi kwenu njengokuba umdlezane odla abantwana bakhe. Ngokunjalo lokhu besililangazelele, sasifuna ukuninika kungesilo ivangeli kaNkulunkulu kuphela, kepha nokuphila kwethu uqobo ngokuba nase ningabathandekayo kithina. Ngokuba niyakhumbula bazalwane ukukhandleka nokushikashika kwethu, sisebenza ubusuku nemini ukuze singasindi noyedwa kunina, sanishumayeza ivangeli likaNkulunkulu. Nina ningofakazi nayo uNkulunkulu bokuthi sahlala kanjani phakathi kwenu, nina nikholwayo ngobungcwele nangokulunga nangokungasoleki. Njengoba nazi ukuthi saniphatha abanye ngabanye njengoyise ephatha abantwana bakhe, siniyala, sinimisa isibindi, sifakazela ukuba nihambe ngokufaneleyo phambi kukaNkulunkulu onibizela embusweni nasebukhosini bakhe. Ngalokho nathi sibonga uNkulunkulu singaphezi, ngokuba kuthe lapho namukela izwi likaNkulunkulu enalizwa ngathi anilamukelanga njengezwi labantu kepha njengezwi likaNkulunkulu, njengokuba liyilo isibili elona lisebenza futhi phakathi kwenu nina enikholwayo. Ngokuba nina bazalwane naba ngabalingisi bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya kuKristu Jesu, ngokuba nani nahlushwa ngabesizwe sakini njengalokho nawo ahlushwa ngabaJuda. Ababulala neNkosi uJesu nabaprofethi basigxosha nathi bangamthokozisa uNkulunkulu bemelana nabantu bonke. Besivimbela ukukhuluma nabezizwe ukuba basindiswe ukuze bagcwaliswe njalo izono zabo, kepha ulaka selifinyelele phezu kwabo ngokupheleleyo. Kepha thina bazalwane lokhu besahlukanisiwe nani isikhashana ngobuso kungenganhliziyo kwaba yikhona sikhuthalela kakhulu ukubona ubuso benu ngokunxanela okukhulu. Ngakho besithanda ukuza kunina, mina Pawulu ngokwami kanye nakabili, kepha uSathane wasivimbela. Ngokuba liyini ithemba lethu nokuthokoza nomkhelo wokuzibonga phambi kwenkosi yethu Jesu Kristu ekufikeni kwakhe kungeyinina na? Ngokuba nina niludumo lwethu nokuthokoza kwethu.